They call me danger.
Modo umefika moro.
Kitunzo.
Yeah. Mitailo kulea sindo tumelea man acha izo Mazali play patia dingi enzi izo Kichwa kina struggle ni mawazo no maigizo Lafu napata mpenzi ambena kuzidi matatizo Niko na peace na mablaza Usija ghetto niko na peace na ichakaza Niko single la kuna peace na ndiwaza Silazi damu nimekosa kitanda cha kuilaza Nileweke kwenye healing note I do this for the street then party note Aisha diisha danger, nachekesha yoti Mwanza mbali, sikuja da kupiga picha na msodoki Come from nothing but the anger, many me grow No darkness, I walk with the fire when I flow From the corner where the asshole never sleeps In this marathon, bro, my pocket's running deep Money! Sitawe kuheti kuwa mtanzania Upepo na kula zenji dani mekimbia Bongo nyoso na kuambia Mpaka leo sinta mapambano Elewi wanacho kipambania Ukiendekeza mashabiki Uda kujaza kichwa Usikazi kichwa game goom Utaomba kichwa Na kura sangara wa mwanza Alafu na kanga kichwa Utaponza kichwa nkisimama Usinipande kichwa CGC fish papi misha mshamba mister Endelea kutajwa nao kwenye izo freestyle Posti mafanikio ndontie neno Misi shindani na rapa mbele Najisifie meno Limechoka, sweri sema lichoki Nipo kwa zizi ali, alinipishe alitoki Alikiba, alikamu nimesema buwana misosi Mapenzi tanga ipapu mwanza, umenipata mgosi Amjiku dis, digyo dis, simtu panda bay Kabla bale, mina dis, kamulize nei Enzizo raivani, anapige sim, nipo geto Blazer imondi wa tip topo Nipigie kesho Leona doubti, why still in a todogo Way back you lead doubti, huyo anabebo no dogo Mejisomesha shule, no anko wala fogo Ujui kodi, upoko dadako na nyumba dogo Mazalini zako wako forced labor Hakuna msungu walombongo wakuni forced labor Mabatini nyumbani ndo napotoka Na ishimu kisima japokuwa maji nisha chota
right. Kuna siku shure takudai Kafafanwe sentesi hiyo mechelewa why
Why?
Siamini ngombo maskini ya zai Yesi braki mbona mnamuita yero masai
Kujumlisha kujitoa so shida zangu Juzi tu nimeuza roho na sikulipwa pesa zangu Ukweli amtaki Kwa mwanzo kinitowa mina vidi ya nabaki mawe na samaki I'm out, they call me danger Atakaiweza anigibu Rock city again, new king